nipatie nikatamu ivo. Hey yo, mtaani nikipita mapenda kunicheki, wema mtandaoni macho ameniseti, ani baby minaezi tunadate, ona sasa muna tu hate. Oh no, kama love wako mie nimeseti, mapenzi yangu kwako hayaelezeki, na kama ni trust mie kwako nimetiki, tuwe true wazidi tu hate. Nisinite shiboy, nisinite shiboy, nisinite shiboy, shiboy, hey, don't call me shiboy. I'm just a handsome prince, you're a boy. Najua inanchoma sana kunicheka maumbile, kwa nini mimi pole kangu kamoyo. Baby, usinione nalia moyoni na mengi mie, ukweli anayejiita makonde ni mnene, wanaojiita wasafi maisha yao machafu kweli, wasikudanganye kwa manoti, nipende nilivyo na kupenda sana. Msinite shiboy, msinite shiboy, msinite shiboy, shiboy, hey, don't call me shiboy, I'm not a shiboy, hey you, don't call me shiboy, I'm just a handsome prince cute boy, don't call me shiboy, I'm not a shiboy, hey you, don't call me shiboy, I'm just a handsome prince cute boy. Oh baby, wasikudanganye kwa manoti uniache, wape shushushu wa bimbe, tuweshi mundu wa bumbungu, yangu shukrani, I love you.